sasa si hapa ndani. Soma huku chita za nini asa. Lelo ni masule. Huku na miza wantu munzi munzi. Kulindine mwenzi lao. Ndiga mamba mji mapuga. Umaima 42 AM. Koma zone na soe. Huku matisabonese na tu. Message to open a muru, who legale to come to me, Zilla. Calepatos are causing the moon and so. Oh, I would do my daddy. Oh, the moon of so Boniza. Oh, Bobon's up on the door. See,
yes, I want you.